zambri.com. Super vibes.
How? Yowie, yowie. Yes, Pakidi.
Yowie, yowie.
Foundation, oh manga nyumba. Ama yamba kulimbisa kaye foundation ni ngari fausi longo soga nyumba ija imataru hukwa chimozi mozi moyo uno ulingari nyumba ubu mafunika foundation ni yo limba zedi yo zazala simenti tumba mwaji tazo ngari ugufuna chito zigu mafunika wajibale ngari uliberu wajibale zori nchiro uibeza uiwale Boka boka uwa base dola mabwana nao ananale Nanji nanju kale nsikana Abwana afu naru ahukone Ugarielo nchiro uibeza Kuhumaso chimo ulibeza Foundationi, foundationi, foundationi Moyo uno ulingari nyumba Umafuniga foundationi Foundationi, foundationi, foundationi Moyo uno ulingari nyumba Mafunika foundation ni Sanga gule mechito panda connection Na tulibelinki ulichabe mapreta Life feeling at foundation Toka mamanga nyumba beauty You gotta do your own things, build a future Ngarufu na huza simba, lokoma You gotta do your things now Foundation ni, foundation ni, foundation ni Moyo uno ulingari nyumba Foundation Moyo uno ulingari nyumba Umafuniga foundation 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 Moyo uno ulingari nyumba Umafuniga foundation
Foundation
www.amadzambiwi.com